kululwo mpulira omuliro wayase nemmere sigirya misalagi ye muyimbiwo Ivan Pro ye producer wo wambalanga lugoye abaali bavuganya baabali balabe mu mutima wanteekako olubale nteeka ku mulengo nanga mukatale kale nkwatako ne bwe biganye nsuutako nonzija mu mutwe gwo ne bwe sinyumye nkwanako nze simanyiyo bompulire kulinako kigambo kimunkolera nsikondoka gwe ne bwe mba nkolola yuma babe we are meant to be
wambala wambala ngakaweta ku mukono oli wambala 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 katulinde na mukono nze wambala 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 ngakaweta ku mukono oli wambala 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 katulinde na mukono nze wambala
wempima obulungi bo ndaba mu bugaga mu masoko lenza kukyalira mu biroto byo ndiberawo nga mugwanogo kululwo ndikuba omuntu kululwo nditema omuntu kululwo ndikuba omuntu nditema omuntu nze simanyiyo bompulire kulinako kigambo kimunkolera nsikondoka gwe ne bwe mba nkolola yuma babe we are meant to be
wambala wambala
tulinde mbagae tusumbire kabaga kaswagae akalika abayimbi baragae bwemba nawe sisagengae kale nomalo ngamba tondekeka mu nyumba kabamba nga mulimba labayo salawo okimanyi gwe nambeemu abalala leka babiveemu okimanyi gwe nambeemu leka babiveemu nze simanyiyo bompulire kulinako kigambo kimunkolera nsikondoka gwe ne bwe mba nkolola yuma babe we are meant to be
wambala